Setshwantsho sa 25 go tla ga moya o boitshepo. Irile Jesu a sena go swa mo mokgorong a ba a rula gape molosong o ile a tsamaya a ya gae legodimong. Morago ga moo, ditsala tsa morena wa rona Jesu Kriste tsa kgobokana tsa rapela mmogo. Ka bonako ga ba ntse ba rapela moya o boitshepo wa fologela mo go mongwe le mongwe wa bone wa ba neela nonogo wa ba thusa go bolelela batho ba bangwe ka ga Jesu. Moya o boitshepo ke mothusi wa bone. Moya o boitshepo o ne wa ba thusa go tlhaloganya lentswe la Modimo le go dira dilo tse di itumedisang Modimo. Bakeresete ga ba tlhoke thuso ya mewa e mengwe. Ga o amogetse Jesu jaaka mmoloki wa gagwe, Modimo go raya gore o go hile moya o boitshepo go thusa.